muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwiriwe neza, se ni Thomas Kamirindi ubasuhuza nkuko mubizi. Radio ijwi rya Amerika ni kuri FM 104.3 mu Rwanda. Muradukurikira kandi no ku mirongo migufi metero 19 na metero 22 kugera saa 2 y'ijoro. Ni ikiganiro cyanyu muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Jende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikaze rero. Abakandida depite mu Rwanda baraye batangiye kwiyamamaza mu matora ateganijwe mu kwezi gutaha, amatora y'abadepite. Ayo matora azaba ku itariki ya kabiri, ya gatatu n'iya kane ukwezi kwa cyenda. Turaganira ku kazi k'indorerezi z'imiryango nyarwanda itari ya leta, societe civile nyarwanda. Indorerezi z'amatora ni iki? Nk'uko amabwiriza ya komisiyo y'igihugu y'amatora abisobanura mu ngingo ya 27, indorerezi y'itora ni umunyarwanda cyangwa umunyamahanga ukora ku giti cye cyangwa ari intumwa y'umuryango nyarwanda utari uwa leta, ihuriro ry'imiryango nyarwanda itari ya leta, umuryango ushingiye ku idini, urwego rwa leta rufite mu nshingano zarwo ibifitanye isano n'amatora, igihugu, umuryango mpuzamahanga cyangwa mvamahanga wemerewe na komisiyo y'igihugu y'amatora gukurikirana ibikorwa by'amatora. Ihuriro ry'imiryango nyarwanda rero itari ya leta ni indorerezi. Turi kumwe n'umuvugizi wabo, umuvugizi wa societe civile nyarwanda, yitwa Sekanyange Jean Leonard. Simbatindiye, tumuzane. Jean Leonard, urakomeye?
Ni muraho neza.
Urakomeye rwose?
Tumeze neza.
Ndagushimiye cyane uyu mwanya uduhaye kugira ngo dusobanukirwe n'akazi k'indorerezi. Niko, aya mabwiriza aravuga yuko indorerezi ari umuntu ubyishakiye, niwe ujya akagenda akabyisabira hanyuma bakamwemerera. Barabemereye rero, none kuki mwebwe mushaka kujya kureba kuba indorerezi mu matora?
Twebwe nk'imiryango nyarwanda itari ya leta twemerewe n'undi kuba indorerezi nk'uko mwarimu bivuze, tukaba twarasabye urwego rubishinzwe gutanga uburenganzira bwo kuba indorerezi, ariyo komisiyo y'igihugu y'amatora. Bakaba baraduhaye n'ubwo burenganzira yuko tuzaba indorerezi muri aya matora y'abadepite agiye gukorwa mu kwezi kwa cyenda, ariko akazi ko kuba indorerezi ko katangiye na mbere karimo. Tukaba rero twarabonye uburenganzira, kandi n'imiryango nyarwanda itari ya leta n'ubundi mu nshingano zacu harimo kureba ko gahunda yateguwe ikorwa neza. N'amatora rero aba yateguwe n'inzego, ni byiza ko tujyamo tukareba koko niba yubahiriza amategeko, niba akorwa neza, niba ntababangamiye, niba abakandida bose nk'uko baba barabisabye bifuza kujya mu myanya biyamamariza, niba uburenganzira bwabo bwubahirizwa. Nibaza rero ko nk'imiryango nyarwanda itari ya leta natwe niyo mpamvu twasabye kugira ngo tubindorezi kandi tukabyemererwa.
Reka nibutse abaduteze amatwi ko iyi ngiyi ari radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turimo turaganira na Sekanyange Jean Leonard, ni umuvugizi w'ihuriro nyarwanda ry'imiryango itari ya leta. Turaganira rero ku ndorerezi, akazi k'indorerezi mu matora. muziko amatora y'abadepite azaba ejo bundi mu kwezi kwa 9. Niko sese kanyange we.
Yego.
Ubwo rero noneho murabyisabiye, murabyemerewe. None se ubwo twavuga yuko muri icyo gikorwa cy'indorerezo ubwacyo nyirizina muri none se ubwo murabakozi ba komisiyo y'amatora.
Oya nana tagindirizwa arabakozi ba komisiyo y'igihugu y'amatora.
Eh.
Kubera ko komisiyo y'igihugu y'amatora ifite abakozi bayo bakora ku kazi baranabiyemberwa. Twebwe ni ukureba uburyo amatora azakorwa, kureba uburyo kwiyamamaza bikorwa, kugira ngo tuzatangire raporo tugaragaza uburyo twayibonye, niba byaragenze neza, ibyagenze neza tubivuge, ibyo tubona bitageze neza nabyo tubigaragaze. Tunasabe ko yenda hari ibyakosorwa mu byo tuba twabonye ko bitageze neza muri periode yose ya kampanye ndetse n'umunsi w'amatora nyirizina.
Na nyuma yaho mu mabarura amajwi nabwo murabikurikirana
cyane rwose, turabikurikirana tukareba uburyo amajwi yabaruwe n'uburyo yatangajwe ndetse n'uburyo n'abiyamamaje bakiriye ibyavuye muri iryo barura riba ryakozwe, nabyo turabikurikirana. Ari ababyishimira intsinzi babonye, ari abababara, aho tugomba kureba uburyo birimo bikorwa, niba ntawahahuta cyangwa se niba bikora byose bikorwa ku buryo bukurikije amategeko.
Noneho rero ubwo muba mubogamiye hehe? Ntimuri abakozi ba komisiyo y'igihugu y'amatora, muba mubogamiye ku mashyaka se, ku bakandida bigenga se, muri he?
Twebwe ntabwo tubogamira ku imiryango nyarwanda itari ya leta. Ntabwo ibogamiye kuri leta, kuko ntabwo turi abakozi ba leta. Nta nubwo turi kuri abo bakandida babiyamamaje, kuko murabizi abadepite tugiye gutora mu minsi iri imbere biyamamaje ku bice bitandukanye. Hari abatanze n'imitwe ya politiki, hari abakandida bigenga biyamamaje, hari ndetse n'abiyamamaje bazahagarariye ibyiciro byihariye mu Nteko Ishinga Amategeko. Abo bose rero, kuko ni imyanya mike, imyanya 80 bihatanirwa, abiyamamaje ni benshi barenga 400. Aho ngaho rero niho tujyamo kureba niba bose barenga 400 biyamamaje uburenganzira bwabo bwubahirizwa mu gihe cyo kwiyamamaza. Yewe twanabirebye na mbere, barimo batanga kandidatire bajya no gushaka ababasinyira kugira ngo babone ubwo burenganzira bwo kujya kuri liste y'abakandida. Aho rero nta n'umwe tubogamira, aho twe ni ukureba uburyo gusa amategeko yubahirizwa, niba ababikora bose ari abakandida bajya gushaka ababasinyira, niba babikora mu buryo bukurikije amategeko. Ari igihe cya kampanye yatangiye ejo, niba nabyo birimo bikorwa mu buryo bukurikije amategeko, twe tureba bose, haba ari umukandida wigenga, hari imitwe ya politiki, ndetse n'abandi bazahagarariye ibyiciro byihariye, nabyo tureba niba ibyo barimo bakora bikurikije amategeko, tukareba n'uburyo komisiyo y'igihugu y'amatora irimo itegura aya matora, niba nabyo ikurikiza amabwiriza iba yarashyizeho ndetse n'amategeko agenga aya matora. Ntabwo nta ruhare n'umwe tubogamira, twe ni ukureba niba amategeko yubahirizwa.
Yee, none se ko bisaba abakozi benshi, ubwo ngubwo uko ubidondaguye byose bisaba abakozi benshi, murabafite?
Ntabwo ari abakozi, twebwe imiryango nyarwanda itari leta turabakorera bushake. Dufite rero imiryango myinshi ifite abantu benshi biyemeje kuza gukora akazi ko gukurikirana amatora nk'indorerezi, kandi bakabikora badahembwa. Ni abakorera bushake, ni abantu dukorana nabo mu gihe runaka kizwi, manda yabo ikaba irarangiye, ntabwo uravuga ngo ni abakozi bahoraho cyangwa se bakorera umushahara. Ni indorerezi, ni nayo mpamvu tujya kubakira ibyangombwa, tubasaba ibyangombwa muri komisiyo y'igihugu y'amatora, bakaduha ibyangombwa bibemerera koko bajya kuba indorerezi.
None se mwebwe musabwa iki komisiyo kugira ngo ikwemerere kuba indorerezi, ibasaba iki?
Icyo dusabwa cya mbere ni uko tuba tuzwi nk'umuryango nyarwanda itari leta, kuko turazwi, dufite ibyangombwa mu gihugu, turakora. Icya kabiri ni uko tuba twabahaye urutonde rw'abantu tuzakoresha mu kazi k'indorerezi, tubaha amazina, imyirondo yabo, amazina yabo, hari ifishi fomu buzuza buri muntu agomba kwizihiza ku giti cye, nawe yemera kuzaba indorerezi, agashyiraho n'agafoto, agafoto kagufi ka pasiporo, tukabijyana muri komisiyo y'igihugu y'amatora. Komisiyo y'igihugu y'amatora nayo ikaduha urwandiko rwemeza ko uwo muntu bamwemereye kuba indorerezi muri aya matora. Noneho bakaduha na buri muntu baji igaragaza ko iwe n'ifoto ye, kugira ngo n'abandi banamubona ari mu kazi babone ko arimo ako kazi k'indorerezi. ibyo bintu bibiri nibyo komisiyo y'igihugu y'amatora iduha kandi duha ni natwe indezo zacu kugira ngo nyine akazi ziba zirimo umubona wese abone ko ari mu kazi atamwitiranya yena n'abandi.
Hanyuma umaze kubona uburenganzira bwo kujya gukora ako kazi k'indorerezi, hari impamvu zishobora gutuma utakaza ubwo burenganzira komisiyo ikakwambura nabyita ubwo burenganzira ubwo bubasha bwo kubindorerezi?
Byashoboka uramutse utandikiriye, kuko komisiyo y'igihugu y'amatora ifite amabwiriza agenga indorerezi iba yaraduhaye. Rero yatandikiriye byanze bikunze komisiyo y'igihugu ishobora kwambura ubwo burenganzira, buretse ko natwe ubwacu nk'abayobozi kuko natwe indorerezi tuba tuzikurikirana tureba niba zikurikiza amabwiriza datu tuba twarazihaye n'ubyo zigomba kwitwara. Haramutse utandukira akajya kwivanga mu bitajyanye n'akazi ko kudorera amatora, icyo gihe natwe ubwacu dushobora kuba twamwakarira ibyangombwa tuba twaramuhaye.
Amabwiriza muhabwa na komisiyo ntabwo ari amasezerano, nta masezerano mugirana na komisiyo, ni amabwiriza gusa ibaha.
Hari amabwiriza iba yaratanze agenga indorerezi kugira ngo niba uri indorerezi ubonye icyangombwa ugomba kwitwara gutyo, kuko ntabwo indorerezi igomba kwivanga mu bikorwa byo kwamamaza, kuko uba ugiye kureba ibikorwa ukazakora raporo, ntabwo ugiye gutanga amabwiriza y'ibirimo bikorwa. Rero iri indorerezi ugomba uragenda ukareba ibirimo bikorwa, ufite amategeko n'amabwiriza hari y'uburyo byateguwe birimo bikorwa, ukareba itagenda neza ukazakora raporo ukayishyikiriza inzego zibishinzwe kugira ngo zibe zaheraho ubutaha zitegura amatora y'ubutaha ngo navuga komisiyo y'igihugu y'amatora, kugira ngo babe baheraho ubutaha bakosore ibiba bitaragenze neza.
Mu yandi magambo
yego niba ari n'amakosa agaragara abantu baba barabonye bishobora no kuba byanakurikiranwa n'izindi nzego wenda n'ababigizemo uruhare bakaba bagenda bagira uburyo bahanwa, ariko twebwe icyo tureba nk'indorerezi ni ukugenda tukareba igikorwa uburyo gikorwa tugakora raporo. Nta kindi,
nta masezerano musinya na mushyiraho umukono na komisiyo.
Komisiyo y'igihugu y'amatora nk'urwego rumuri dukorana buri gihe tuba dufitanyemo iyo twasinyanye nayo kera kuko n'ubundi igihe cy'amatora nikigera bazajya baduha ibyangombwa byo kubindorereza, dufitanyemo iyo na komisiyo y'igihugu y'amatora.
Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ikiganiro muri Isanga, turaganira ku kazi k'indorerezi. Umutumirwa Sekanyange Jean Leonard, umuvugizi w'ihuriro ry'imiryango nyarwanda itari iya leta, batangiye rero akazi k'indorerezi mu matora y'abadepite azaba ku itariki ya kabiri, ya gatatu n'iya kane muri kuriya kwezi kuza kwa cyenda. Kuri telefone dufite Pascal Nduwimana. Nduwimana we? Nduwimana. Yehwiriwe.
Muriwe neza.
Akabazo cyangwa igitekerezo?
Muriwe neza, ndi Pascal Nduwimana.
Ufite igitekerezo cyangwa ikibazo?
Ndewandi mu gihugu cy'u Rwanda.
Yego.
Namwe nkurikirana bamwe abiyamamaza, narabonye abandi aho bari ko biyamamaza. Nta ndabiye mu bindi bihugu nahora njamo, mbona umengi no mu Rwanda baragerageza kubahiriza amabwiriza. Yego, ari gusa ibintu bijyanye n'indorerezi ntabwo turamenya abindorerezi, ariko abo nabonye biyamamaza bashaka imyanya yo kuzaba mu mashingamateka, mbona umengi barubahiriza amabwiriza gusumba ahandi twari tumaze kujya.
None ko uri kumwe se n'umuvugizi w'ihuriro ry'imiryango nyarwanda ifite indorerezi, mubaze rero nyine izo ndorerezi mutarabona, urifuza ko zaba zimeze gute?
Bo, indorerezi nifuza ko zazogenda zigakurikirana ingene amatora ariko aragenda, kuko niho amatora aca yemerwa ko yaciye mu muco.
Nawe ushaka kubabona se cyangwa?
Nshaka kubabona kugira tuze turamenya ati none mu bindi bihugu nko mu bihugu twavuyemo natwe kugira tuze turatanga ubuhamya tumenya ingene mu bindi bihugu babitunganya.
Ubwo wavuye mu gihugu cy'u Burundi?
Navuye mu gihugu cy'u Burundi, ubu ndi mu gihugu cy'u Rwanda.
Pascal, urakoze.
Yego, merci.
Sekanyange we wamwumvise rero? Halo?
Oui, hello, ndakumva.
Sekanyange Pascal wamwumvise?
namwumvishije ara aravuga ko yatangiye kubona biyamamaza ariko atabonye indorerezi ntago ari ngombwa yenda no kwindorerezi yazibona kuko indorerezi ntago ziba ari nyinshi cyane ariko hari yaho abakandida babiyamamaza kenshi indorerezi ziba zihari ari zacu za sosiyete sivile ndetse n'izindi zishobora kuba zaravuye ahandi hatandukanye ariko yitonze neza burya bareba ashobora kujya abonamo abantu bafite baji igaragaza ko ari indorerezi ku buryo ashobora kuba yamenya turiya muntu ni indorerezi ntabwo yaje kwamamaza cyangwa ntabwo yaje kwiyamamaza baba bahari indorerezi ziba zigaragara ariko kenshi ushobora no kutazibona kuko kampanye aho yabaye haba hari abantu benshi cyane ariko indorerezi zacu ziba zihari ahantu henshi ntabwo zagera kuri buri hantu hose habereye igikorwa ariko mu gihugu hose tuba zifite
iyo baje mbese ifite ibara ryihariye
ku mitwe y'igihugu y'amatora itanga amabaji abasa aho bitandukanira ni ku ifoto ni baji bigaragaza ifoto yawe naho ugomba gukorera niba ari ku rwego rw'akarere niba ari ku rwego rw'igihugu cyangwa se niba ari no ku murenge kuko baji zo ziba zigaragaza limite y'ahantu utagomba kurenga bitewe n'uwagiye kugusabira icyangombwa kugira ngo uzabindorereze natwe muri mu miryango nyarwanda itari leta twasabye haba harimo ibice bibiri haba hari indorerezi zifite ububasha zifite zahawe icyangombwa cyo kuba zazenguruka mu gihugu hose zireba uburyo kampanye ikorwa amatora azagenda haba n'ibyangombwa niho twasabye by'indorerezi zizaba ziri mu karere ku buryo atarenga ako karere akorera muri ako karere gusa
Radio Ijwi rya Amerika muri Isanga kuri telefone turi kumwe na Bruce we Bruce
Krame
waruzimiriye he
ndahari nta kibazo
wiriwe
mwiriwe neza
akabazo cyangwa se igitekerezo
nta kibazo no gushima iyo urebye koko ubona ingabo z'u Rwanda koko zibikora neza nta kibazo
zikora ibiki ingabo z'u Rwanda zije mu matora gute
ubwo izo ndorerezi n'abanyamahanga n'ubundi babaje usanga nyine babitegura nk'uko byagenwe ariko hari akabazo nyine ubushize nabonye abo matora usanga hari aba bateguye umuntu ashobora kwiherera agakora agatora umukandida ashaka ugasanga hamwe ntabwo byubahirizwa ahita aza yinjira gusa ahita azivura gusa n'umuntu areba bakaba yamurebera nakuvuga ati nanjye ndatora uyu nguyu ako kabazo niko umuntu ashobora gukosora ariko ibindi byose turabishima nta kibazo koko usanga aribyo nta kibazo kiba gihari
ntabwo usobanukiwe neza urashaka kuvuga ko ingabo z'u Rwanda ziba ziri mu biro by'amatora
oya
ntabwo
ziba zirimo ntabwo nkakuriya urabona iyo umuntu agiye gutora arinjira mu cyumba cy'amatora haba hari umufasha gutoresha akamubwira ati ndaguhereza ikaramu uvivure ugende ariko ugasanga avivure aho hafi y'aho ngaho nyine uwo muhereje urupapuro ashobora kubivuraho ugasanga muvivure imbere kandi atari byo kandi hari icyumba cy'ubwiherero bashyizeho kugira ngo abikore neza mu mutuzo nta kibazo afite asohoke nta kibazo gasanga nyine nako kantu kabaye ariko ibindi byose nta kibazo
Bruce urakoze
yego
zeka nyange we halo
uva
yego niko aka kabazo nimbara kabazo Bruce avuze yuko umuntu mu by'ukuri atiherera nkamwe nk'indorerezi mubona ari ikibazo cyangwa se ni ibintu bisanzwe
Bruce cyo yaravuzeho ngira ngo wenda hari n'icyo yaravuze wenda cyumva nabi yaravuze indorerezi z'u Rwanda ngira ngo wenda wumva ingabo z'u Rwanda
yavuze indorerezi
yavuze indorerezi z'u Rwanda
nabyumvise nabi nsabye imbabazi
icyo avuze ndacyo nabyo nibyo tuba tugomba nibyo indorerezi zacu ziba zifite kujya kureba niba ubwiherero hari aho ibiro by'itora ibyo biteguye niba umuntu uje gutora koko abona umwanya ajyamo wenyine agatora nta muntu umenya icyo atoye nta n'umuri hejuru cyangwa se
ushobora kuba yamwinfluence kugira soro atatekereje. Ibyo nabyo turabireba kandi tubikora raporo. Icyo navuga nuko aya matora yo turi mu bungu ntago cyageze umuntu w'itora ariko mu myaka yashize mu matora yagendaga abasaga haba hateguwe neza kuko na raporo twatanze umwaka ushize urugero mu matora ya perezida namwe twagiye tubona ko hari ikibazo cy'ubwiherero cy'ibiro by'itora biteguye nabi ku buryo ubwiherero umuntu atajya ahantu yisanze neza gusa nk'icyo avuze cy'umuntu ushobora kuza aje gutora akabona yenda kugera muri bwa bwiherero kugira ngo atore nta umureba kuva ko yenda bimutesheje umwanya agahita atorera hafi aho ngaho ashobora kubikora kuko yumva ko nta kibazo ariko ntabwo biba byiza. Biba byiza niyo mpamvu baba bateguye ba bwiherero ni ukugira ngo umuntu agende ajyemo yiherere nubwo se uwo yatoye si na ngombwa kugira ngo abandi bamenye ngo yatoye inde. Rero kuba yabikorera ahasanzwe nibaza ko we yakumva ko nta kibazo bimuteye ariko byiza ko ahantu haba hateguwe hagomba gukoreshwa nk'uko hateguwe. Bwa bwiherero bwateguwe bugakoreshwa icyo bugomba gukoreshwa nta mpamvu yo kugira ngo umuntu aze agira ngo ariko twe ntabyo twabonye ni nayo mpamvu no muri raporo yacu ntabyo twigeze dushyiramo ariko babivuze kubera ko yenda yatahaga urugero rw'uko umuntu ashobora kubikora.
Mubibonye mwabishyira muri raporo?
Twe tubibonye twabishyira muri raporo tugatanga inama y'uko abanyarwanda kuko na mbere yaho y'uko amatora ajya kuba mu bijyanye n'uburere mbonera ryo kwigisha abaturage uburyo amatora akorwa ndetse n'uruhare rwabo mu matora agiye kuba n'inyungu bafite muri ayo matora agiye kuba natwe na sosiyete sivile tuba twabigize mu ruhare tuba twagiye dukangurira abaturage uburyo bagomba kwitwara mu matora. Nubwo tugiye kubindorereza ubungubu ariko na periode ya mbere mu bijyanye n'uburere mbonera gihugu no kwigisha abaturage tuba twagiye tubakangurira uburyo bagomba kwitwara mu matora n'ibyo tuba twaragiye tubibabwira ko niba ugiye gutora ari wowe ugomba kujya gutora ku giti cyawe ugomba kumenya uwo ugiye gutora kandi ugakurikiza inzira iba yateguye kugira ngo umuntu atore. Niba ugomba kugenda bakareba kuri liste kuriho ugatanga ikarita y'itora ugakomeza ukajya gutora ukazana urupapuro rw'itora ukashyira muri boxi aho yateguwe biba bigomba gukorwa n'abantu bose baje gutora. Ibyo tuba twagenda tubikangurira abanyarwanda bose muri cya gihe cyo kubashishikariza kuzitabira amatora.
Ijwi rya Amerika kuri telefone dufite na Louis Michel. Louis Michel we?
Yego Tom, uro Thomas Kamirindi.
Uraho neza?
Amakuru Thomas we.
Amakuru ni meza, gusha ku ngingo.
Akizuba rimereye nabi, nge barimereye nabi. Bakane ya gutinda cyane natindira abandi.
Yego.
Nsuruzi wa mutumirwa wacu, wa mutumirwa wacu.
Arakumva ariko sinzi. Ikomereze.
Yego, mfite akabazo k'amatsiko.
Radio yawe ariko iri kuvuga cyane.
Reka nirigire mfite akabazo k'amatsiko akanyuhunge.
Yee.
Rwose hano mu Rwanda ugenewe hafi y'ikigo hafi ya site ku kigo cy'ubushobozi batorera.
Yego.
Radio yashya kujena?
Oya.
No reki. Mfite akabazo.
Yego.
Uhageze gusa ku munsi w'amatora. Wagira ngo habaye ubukwe ute n'ubwo mu isi bwo mu ijuru ukumva indirimbo z'Imana ukumva abantu baririmba ukumva abantu barinjira mu biro by'itora umuntu akagenda gato nta cya bindi bavuga ngo bakwereka ngo turagushya jamais kuri kamuja byabo ni muri kamuje n'umvugire akabazo mfite nakangaka rero ubonye ukuntu ibintu bimeze kweli nibajije ariko reka mbaze uwo muntu uhagarariye indorerezi leta hari ikintu idepansa kugira ngo indorerezi zize kurebera.
Yego. Urashaka kuvuga nimba leta itanga amafaranga?
Kwasi koko niba leta idepansa.
Urashaka kuvuga nimba leta itanga amafaranga?
Kubera iki? Kubera ko ngiye mbona ko nta kintu bivuze vuba kugira ngo abantu baze kure kuko bimeze neza abantu bagenda bagatora bakagira gutya. Izo ndorerezi niba leta idepansa, izo depansa zaba ari iziki? Ngaka kabazo ka mbere, akabazo ka kabiri.
Yego.
Bega matora y'abadepite hano mu Rwanda hazaho n'indorerezi mpuzamahanga ariko se bose peri niba igihugu cyacu turi mu nzira y'amajyambere tukaba twirwanaho izo ndorerezi leta idepanse izo depanse koko ni neseseri
ye reka
utubazo twanyuze kuba ngo tukora tubiri urakoze urakoze cyane Tom
urakoze
cyane Imana iguhe umugisha
yego nawe
yego
ijwi rya Amerika. Niko sese Kanyange we.
Karame.
Uyu Louis Michel aravuga ati leta iradepansa buriya no kuvuga itanga amafaranga. We nibyo yibaza.
Eh.
Hari amafaranga leta ibaha?
Oya, ahangaho ntago leta itanga amafaranga mu ndererezi. Leta y'inshingano zayo ni ugutegura amatora binyuze muri komisiyo y'igihugu y'amatora ikayakora kandi bakaba bivize neza ko zagenda neza. Kujyanye n'indorerezi rero, indorerezi rero ni abantu baza ku ruhande bataba bari aba leta badahabwa bije na ingengo y'imari na leta.
Yego.
Ariko nabo mu nshingano zabo baba bakwiye nyuma y'amatora bagira inama inzego zitegura amatora bashingiye ku byo babonye uburyo amatora yagenze. Bakaba bagira inama bati ubutaha amatora muzategure mwibanda kuri ibi ngibi kuko twabonye bitagenze neza. Bikaba byafasha leta rero kuba yagira bimwe inoza mu byo yakoze. Louis Michel arashima avuga ko amatora mu Rwanda ategurwa neza nta n'impamvu yo kugira ngo indorerezi zizemo. Ariko niyo ikintu cyaba kimeze neza ni byiza ko hagira abandi ku ruhande baza kureba bwa bwiza bwabyo uburyo bikorwa kuko abantu bakazanabyemeza ari abantu bari ku ruhande batari muri leta baguma nabo gusohora raporo yabo. Kuko na komisiyo y'igihugu y'amatora y'ubwayo iramutse iteguye amatora ikazanatanga raporo y'uburyo amatora yagenze ivuga ko ari byiza nta abandi bantu ku ruhande nabo bayakurikiranye nabo bagira raporo itanga imwe nabo bashobora yenda no kuba komisiyo y'igihugu y'amatora yakomeza kwishima ko ibintu bimeze neza yigira ibyo igenda yempuvinga cyangwa se inoza neza ishobora kuba bitaragenze neza. Akaba ariyo mpamvu rero indorerezi nazo ni byiza ko ziba ziriho kandi ku isi yose zibaho ni abantu bazandi baba badafite ingengo y'imari badakoresha ingengo y'imari y'igihugu
yego
cyangwa se ya leta.
Hari akabazo yabashije gutya gusa k'indorerezi z'amahanga muri aya matora hari izaje
indorerezi z'amahanga ubundi ziraza mu Rwanda ubungubu byanze bikuze nabwo zizaza ariko ntazo muri ino minsi ibiri uyu munsi n'ejo aho turimo tuzenguruka nta turahura nazo ariko byanze bikunze wenda nazo zishobora kuzaza ariko kuva ejo kwiyamamaza byatangira twebwe aho turimo tuzenguruka nta ndezi z'amahanga turabona ariko byanze bikunze buriya zizaza kuko n'umwaka ushize twahuraye nazo nyinshi.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga akazi k'indorerezi mu matora gakorwa gute izihe ngorane bese bimaze iki nibyo umuvugizi w'ihuriro ry'imiryango itari ya leta mu Rwanda Sekanyange Jean Leonard arimo adusobanurira. Iri huriro societe civile naryo rifite indorerezi muri aya matora. Kuri telefone turi kumwe na Kubwimana. Kubwimana we
karame
wirwe neza
ye kamili
yego uratangaza iki
wahurawe
yego yego
urimo se Kanyange
harakumva
nge ndi Kigali mu Rwanda.
Mu
Rwanda nge ndi mu Rwanda mu ntara y'amajyepfo akarere ka Kamonyi murenge n'ingamba nagambaze uwo mutumirwa dutumiriye nibyo kuri site y'amatora haba hari indorerezi hafi aho duterera haba hari ibyumba birenga irya nko mu icumi bitewe n'imidugudu kuri site y'amatora ku kigo cy'amashuri. Iyo ndorerezi izaba ari imwe izamenya ibyabere mu cyumba ibere mu gihugu dukunda kuba tubona iziba iri hanze aho iri hanze aho ngiye neza na kirepapuro mvuganye n'urumpa ngo ndajya mu cyumba cy'ubwiherero. Iyo ndorerezi izaba iri hanze ntizamenya icyo twavuganye icyo twishyanyiri no mu bindi byumba bikaba bimeze gutyo. None izo ndorerezi icyo nagambaze ziherekeza ayo matora impapuro z'amatora kuva kuri site kugera aho babarurira.
Ye urakoze kubwima
ukabaze niko nagira ngo mbarize se Kanyange Thomas we turi kumwe
komera
yego yego
ye ijwi rya Amerika se Kanyange we indorerezi yemerewe kwinjira mu cyumba cy'itora cyangwa iguma hanze?
Indorerezi rwose ntawihejwe aho itagira ni muri bwa bwiherero aho umuntu agenda ku giti cye agiye gutora gushyiraho igikumwe niba ari gikumwe cyangwa gukoresha ikaramu ahandi hose mu byumba mu cyumba cy'itora indorerezi zijyamo ubundi n'izi ndorerezi zacu twe tuzibwira ko kandi nako binagenda ziranyaza zikajya ahantu ku buryo aho ibiri ibasha kureba ibikorerwa aho ngaho byose ibikorwa n'abantu n'abakozi bakuriye igihugu y'amatora n'abakorera bushake baba aho ngaho ku buryo hagize ikiba ikozwe n'umukozi wa komisiyo y'igihugu y'amatora cyangwa n'umukorera bushake uhita ubibona icyo udakora ni ukugira muri bwa bwiherera w'umuntu ku giti cye ajya gutora kuko nawe urindereza ushobora kugenda ukamwinfluensinga ariko ugomba kujya ahantu ku buryo ureba abari aho abakozi ibyo barimo bakora ndetse n'abinjira uburyo baza no hanze ziba zihari indorerezi ziba zigenda hose kandi ikindi navugaga nk'uko mugenzi wanjye yarabibajije ntabwo indorerezi ziba imwe kuri site cyangwa se imwe mu cyumba kuko buriya n'iya mitwe ya politiki yatanze abakandida yiyamamaza nabo bafite indorerezi zabo ndetse n'abakandida bigenzi bafite indorerezi zabo abo izo ndorerezi zabo zo ziba zireba uburyo niba umutwe wa politiki indorerezi zabo ziba zireba niba nabwo amatora agenda neza niba nta kwiba amajwi birimo bikorwa niba nta bantu barimo bahatirwa gutora umutwe wa politiki runaka nicyo bagomba kureba kugira ngo nabo bakore raporo bagendeye ariko ku bamutumye ko raporo ugomba kuyitanga ku bamutumye natwe rero nk'imiryango nyarwanda itari leta raporo bayizana ku buyobozi kuko tuba dufite natwe ubuyobozi bwacu ndetse ni nabwo bwemerewe gutanga raporo ntabwo indorerezi ijya kuri site ngo nigire ibyo ibona itangire itangaze ati ndabona hano barimo bakora bibi bagira gutira itanga raporo ku wayitumye akaba ari wenyine wemerewe kuba yasohora raporo nawe mu gihe nyine cyangwa uko tuba dufite cyane uburyo twubatse inzego zacu mu gikorwa tuba turimo cyo gukurikirana amatora niba ari uwo kuri site y'itora raporo akayitanga ku karere uwo karere akayitanga ku w'intara uw'intara akazana nawe ku rwego rw'igihugu uwo nguwo ku rwego rw'igihugu akaba ari wenyine wemerewe kuba yasohora raporo
ese n'abashinzwe umutekano ku biro by'amatora mureba imyitwarire yabo mwebwe indorerezi
nabo baramutse bagaragaza ibikorwa bibangamiye amatora bibangamiye amabwiriza aba yatanze nabyo tubishyira muri raporo twabishyira muri raporo kuko abashinzwe umutekano baba bafite akazi kabo tuba tubizi icyo bashinzwe niba ari gukurikirana umutekano w'inyuma hafi aho ngaho ku biro by'itora ibyo nabyo tubonye hari aho bibangamira abaza gutora nabyo iki gihe twabishyira muri raporo
ijwi rya amerika kuri telefone turi kumwe na jean claude we uraho cyane vuga cyane
muraho tomasi kamirindi we
uraho neza akabazo kawe
nsuhurira n'uwo mutumirwa nawe namwishimiye
arakumva
ndi ngoboka jean claude mu burasirazuba bw'u rwanda ni mu karere ka ngoma mu murenge wa gashanda mu kagari ka kerwa banje kubashimira radiyo ya amerika mu kiganiro muri isanga kiduha umwanya tukabasha kuganira n'abavandimwe batuye isi buri kuri icyo gikorwa cy'amatora rero nk'uko biri kugenda n'ubundi mu gihugu cyacu cy'u rwanda biri kugenda
ku ndorerezi ku kazi k'indorerezi
ziba zishinzwe nyine nabo akazi kabo bagakora neza kuko biba bibareba kandi baba baranabihuguriwe barahawe amahugurwa yabyo iyo tugiye nko gutora ku biro by'itora haba harateganyijwe usanga rwose nta kibazo gihari bakora akazi kabo nk'uko bagashinzwe nyine bagakora neza kandi nanone ikindi kintu cyaba cyaragaragaye muri iki gihe ni ikibazo cy'urubyiruko urubyiruko ahanini abenshi usanga bahura n'imbogamizi zo kuba ari bwo bwa mbere baba bagiye kwitorera abadepite ariko ubu hari gahunda ihari nk'ubu nk'ejo bundi mu murenge wa gashanda twari twagiye mu nama y'urubyiruko haje umuyobozi ushinzwe iby'amatora mu murenge ari kubigisha uko amatora agenda n'icyo abayobozi wenda baba bagiye dutegeye babamarira ari kugenda bibigisha neza kuko ahanini urebye ari igihe urabuga asanga urubyiruko ari rwo rwaba rugifite ibibazo n'uburyo batoramo ubwo rero ni igikorwa cyiza cyane n'umurenge wa Gashanda hano mu karere ka Ngoma ukomeje gukora cyane.
Yego Jean Claude, urakoze rero.
Abenshi ugasanga none ikindi.
Yego.
Hari n'igihe usanga benshi ariko bwa mbere babona afashe amakarita y'itora.
Mhm.
Basanga nabyo biri kubabera nk'imbogamizi zo kugira ngo bamenye ngo tuzagenda dutore gute. Ariko bibaye byiza nko kubabaje kubyigisha urubyiruko ndetse n'undi muntu ugiye gutora bwa mbere biramufasha cyane ageze nko ku biro by'itora akasanga bagomba kumufasha uburyo cy'amatora agomba kugenda.
Ye, urakoze cyane.
Na urakoze Thomas Kamirindi we.
Ye, umunsi mwiza.
Ye, ndi kuvuka mu rasa rwa Rwanda mu karere ka Murenge wa Gashanda.
Ye, komera. Ese kanyange we uyu muntu yakomoje ku bintu byo by'amahugurwa y'indorerezi murabikora?
Indorerezi turabihugura. Kuko harabo tuba dukoresha mu ndorerezi ndabaziye imyaka myinshi bakora ku kazi ku buryo ibyinshi baba bizi, ariko buri gihe iyo ikiciro cy'amatora giye kugera tugiye kwinjira muri ako kazi ko kuba indorerezi, duhuza indorerezi zacu zose twasabiye ibyangombwa tukazihugura tukazibutsa uburyo zigomba kwitwara. Niba harimo n'abashyashya tukababwira indorerezi akamaro kazo, icyo tuzifuzaho, ndetse n'ibyo bagomba kwirinda. Kuko bagomba, niba ari indorerezi agomba kumenya ako kazi agiye gukora k'indorerezi, akamenya uburyo atanga raporo, akamenya ibyo agomba kureba, kuko ntabwo indorerezi tubaha n'ibyo tubona by'ingenzi agomba kwitaho, kureba niba bikurikizwa. Amahugurwa yaraba kandi aba mu byiciro bitandukanye, tujya kuri abandi ndetse natwe twabanje no kubona n'amabwiriza ya Komisiyo y'Igihugu y'Amatora, nayo tukayabahuguraho kugira ngo bamenye neza amabwiriza icyo ateganya, uburyo bagomba kwitwara. Amahugurwa rero abaho mbere y'uko indorerezi zacu zitangira akazi.
Ijwi rya Amerika, duhamagare noneho Frederico. Frederico we,
mwiriwe neza? Thomas Kamirindi
wiriwe.
Yego niriwe.
Akabazo kawe?
Akabazo kanje nagomba kubanza gushimira uwo mutumire mbere mbanze mu munda mukize kwanza.
Arakumva rwose.
Hanyuma akabazo nagomba kumubaza, dufatiye muri ibi bihugu byacu byo muri Afrika, hamate kugwa amatora rimwe ugasanga zene ijya migwije y'amatora ugasanga amatora yibwe. Nk'akarorero twufatira nk'aho ngaha mu Burundi rimwe urumva atabwo rimwe na etravu ndariko bamabwa ngo yibwe, hama nko muri Kenya naho urabona yuko mu matora aheruka yuko nayo ne byagaragaye ko ivyo mbere gushika naho sentare yasibwamo. Akazo na cyangwa kumaza sakandi ubwo abo bantu babacungira amatora bo babigishwa neza rimwe bihagije, hanyuma kigira kabiri bene uwo muntu abajejwe umugwi wigenga ubujejwe gutegura amatora bigaragaye neza yuko abahiriye gukora amatora aba ari ikintu gikomeye mu gihugu, yoba afatirwa ibihano nyine bikwiye agahanwa bimwe by'akarorero, kubera iyo agerageje kwiba amatora urumva abataniye n'abagiye abantu bafata umuhito ugire baje kugwana ari umuntu w'inkozi y'ikibigozi, ubafatirwa ibihano kugira hano by'akarorero kiro urumva bagire, kuko urumva abantu kenshi baba bahagarika kujya mu gwiseni biragaragara yuko bama bahenganira ku mugambwe uburi ku butegetsi. Uwo mugambwe nawo bari umugambwe ufite ingufu z'amafaranga, ukaba ufite igipolisi, ukaba ufite igisirikare, ukaba ufite n'urwaruka rumwe rushyigikiye, ugaca usanga ba bantu baba batavuga rumwe na leta birabagora ukungene nabo urumva babura aho bagira, urumva ni kwa kundi usanga bapfa kwemera aho bagize hama hagati yaba bampe mukenda muke uri kuraraba haba fati nk'akiro nk'aha mu Burundi, urabona mu Burundi urabona bamwe bamwe yuko imigambo ikitatana.
Yego Frederic, ariko rero gusha ku kazi k'indorerezi, kubera ko ukuri kubivuga ndumva bitinjira neza mu nsanganyamatsiko y'akazi k'indorerezi.
Akabazo kabunda kumubaza ubwo indorerezi zoba zigishwa neza kugira urumva zicungira amatora neza, cyangwa ubene ujya ajya imashini amajwi ashikiramo ubwo waba yasuzuma neza, kukubera henshi biragaragara yuko amajwi yirirwa hajya mu mamashini gukubera amajwi kirirwa kuri tele. Murakoze, ampere umushe kuri aho.
Ye, urakoze Frederic.
Yego nangu murakoze, Imana ibaheze agiye.
Ye, se Kanyange we
Same
yavuze byinshi ariko mu mwanzuro we usibye nibyo guhugurwa kw'indorerezi wari wabivuzeho ahubwo avuze akabazo k'ama machine n'udusanduku nabyo murabireba
turabireba we yavugaga ibijyanye no naho abashinzwe amatora bashobora kuyiba ubwo bivuze ko nyine batangaza utatsinze akorewe niko kazi k'indorerezi ni ukureba niba koko amatora uburyo abaturage batoye kuko niyo bigeze igihe cyo kubarura amajwi indorerezi zigomba kuba zihari zikareba niba babarura ijwi ku ijwi kandi ijwi uwatowe ari we bavuga ni nayo mpamvu ziriya ari imitwe ya politiki hari abakandida bigenga nabo baba bafite indorerezi zabo ziba ziraho kugira ngo zinarebe koko niba bavuze umutwe wa politiki runaka ariwe batoye niba kuko ariwe n'undi masoma ijwi ari ryo asomye aho rero ngira ngo iyo indorerezi zihari ari nyinshi ziri ahantu henshi hatandukanye bishobora no kuba byaburizamo n'uwo bashaka kwiba amajwi kuko baba bazi ko iyo ndorerezi nibibona iri biti itanga raporo kandi no kugira ngo amatora ya koko komisiyo y'igihugu y'amatora iba yateguye nayita ifite inshingano zo gutangaza abatsinze ariko n'indorerezi nazo zikora raporo zayo zikavuga ati aya matora uburyo twabonye yagenze turabona yaragenze neza nubwo yenda hashobora kuba harabayemo utubazo ariko ntibyaburwa ko yemerwa nk'amatora yagenze neza ku buryo abatsinze bakwemerwa aho rero iyo hagaragayemo amakosa iyo haramutse hari amakosa yagaragaye yuko hari abagiye biba amajwi cyangwa se babarura amajwi ku butatowe icyo gihe n'indorerezi zirabigaragaza muri raporo yazo bikaba byatuma habaho gukemanga cyangwa se kugaragaza ko ayo majwi abatsinze batangaje kuko bishobora kuba atari bo bari batsinze ni nayo mpamvu rero ngira ngo n'uwari wabaje kare yumva asa nkaho avuga ati nta mpamvu y'indorerezi zifite akazi kanini zifite inshingano nini yo kuba nazo zemeza niba koko aya matora yarakozwe mu buryo buciye mu mucyo no kuba ndetse banatangaza no ko nabo ubwabo nk'indorerezi zibona amatora uburyo yagenze ibyavuyemo bayembe babyemera
ariko muri raporo ntabwo mushobora kuvuga ngo uyu nguyu ngo twebwe muri aba ngaba bashinzwe amatora ngo yitwaye nabi ngo mumuhane mwebwe ibyo ntabwo bibareba
nabyo tuguri raporo tubishyiramo tugashobora kuvuga tuti mu biro by'itora aha n'aha uwari ushinzwe ibyo biro by'itora yagize amakosa ya n'aya tubishyiraho muri raporo iyo hari ahantu hari umuntu wari ukuriye ibiro by'itora niba ari ibiro by'itora niba ari icyumba bikaba bigaragara ko hari amakosa yakoze tugiye tubishyira muri raporo yacu kugira ngo ubutaha ntibazongere no kumukoresha niba koko ari amakosa bigaragara ko yakoze ku bushake cyangwa se yakoze kubera kutamenya kuko hari igihe n'umuntu ashobora gukora amakosa kubera ko adasobanukiwe neza n'inshingano arimo
ariko ntabwo mubwira komisiyo ngo ni mu muhanda
ubu ntabwo tumubwira ngo ntabwo twamutegeka ko bamuhana twe tugaragaza amakosa yakoze noneho komisiyo akaba ariyo yaza afata icyemezo cyo kumuhana kuko ushobora no gusanga yenda n'ayo makosa abantu bashobora kuba bagaragaje nk'indorerezi bishobora kuba yenda hari n'ibigaruka kuri komisiyo ugasanga yenda itarabonye umwanya uhagije wo guhugura ba bakozi bakoresheje umuntu akaba yakora amakosa kubera kudasobanukirwa neza n'izo nshingano arimo zo kuyobora amatora
udusanduku rero yego
nyuma yaho nuko dusaba ko amahugurwa ku bayobora amatora aba menshi kandi agahabwa n'abantu kuko b'inyangamugayo
iyo hari amamashini yo gutoresha n'udusanduku bashyiramo impapuro z'itora ibyo byose nabyo murabireba mbere mbese n'igihe amatora arimo aba byose nabyo murabireba mukabikora mukabishyira muri raporo
rega mu ndorerezi zireba ibintu byinshi yenda nuko byose ntagiye mbivuga hari mu gihe cya kampanye hari ibyo tureba tukamenya tukareba niba abakandida bose barimo biyamamaza amagambo bakoresha niba nta bangura arimo niba nta macakubiri bakoresha barimo biyamamaza tukareba niba bahabwa uburenganzira bwo kubwira ababa baje babagana imigabo n'imigambi yabo tukareba ibirango bikoreshwa niba bihari noneho nicyo warumbajije cy'umunsi w'itora kureba niba icyumba by'itora biteguwe neza umunsi w'itora nyizina niba koko amatora yatangiye ku isaha iba yaratanzwe na komisiyo y'igihugu y'amatora cyangwa se niba hari abakererwa niba hari ababikora mbere tukareba niba ibikoresho byose bihari tunareba niba byarageze kuri site mbere ku gihe niba binahari kuko niba ari box isanduka bashyiramo impapuro z'itora nk'uko yarabivuze mugenzi wanjye niba kuko ihari kandi iteguye ku buryo umuntu watoye ashyiramo urupapuro rwe rukajyamo ku buryo nta uri hanze wahita amenya ngo rwa rupapuro rwashyizwemo na kanaka kuko ntabwo ari byiza kugira ngo umuntu amenye njyewe icyo natoye uwo natoye rero nabyo turabireba iyo tubonye turamutse tubonye simva ngo hari ibyo twabonye ariko biramutse bigaragaye ko amasanduka y'itora abantu batoreramo atameze neza cyangwa se atahageze ku gihe ibyo nabyo tubishyira muri raporo kugira ngo abashobora gutegura amatora ubutaha bazabikosore.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ikiganiro muri Isanga, akazi k'indorerezi mu matora. Umutumirwa ni Sekanyange Jean Leonard, ni umuvugizi w'ihuriro ry'imiryango itari ya leta Societe Civile mu Rwanda. Turaganira ku kazi k'indorerezi kubera ko Societe Civile nayo ni indorerezi mu matora y'abadepite azaba ejo bundi mu kwezi kwa cyenda ku itariki ya kabiri ya gatatu n'iya kane. Niko se Sekanyange, we ingorane mukunda guhura nazo mu kazi k'indorerezi zikomeye kurusha izindi, kuko izishobora kuba ari na nyinshi, ariko nk'izikomeye ebyiri eshatu muhura nazo ni nk'izihe?
Mu kazi iyo turimo tukurikirana uburyo amatora akorwa cyangwa se no kwiyamamaza, navuga ngo ni imbogamizi nyinshi duhura nazo ubwo ndavuga hano mu Rwanda, kuko iyo tujya no gukurikirana amatora hanze y'u Rwanda, ariko hano mu Rwanda imbogamizi yindi turemerera twebwe ni ikibazo cya cyuko ntabwo tubasha kugera hose nk'uko tubishaka kubera ikibazo cy'amikoro, kuko kuri twebwe tuba twumva ko twaba turi no mu cyumba cy'itora ku buryo tuba dufitemo umuntu kugira ngo tuzakore raporo iduha amakuru y'ukuri y'ibyabereye mu gihugu cyose. Rero imbogamizi ya mbere ni amikoro, kuko ntabwo tubasha kugera ahantu hose nk'uko tuba tubyifuza. Kuri ubu ngubu ntawe turajya ngo twangirwe kujya ku indorerezi, nta nubwo turasaba ibyangombwa ngo babitwime. Nkabona rero ko nta mbogamizi muri make navuga twebwe nka Societe Civile tubona muri aka kazi tuba twihaye kujya gukurikirana uburyo amatora ategurwa cyangwa se n'uburyo amatora agenwa.
Hanyuma iyo mukoze raporo nta kindi kintu kirababaho, ntabwo navuga gukurikiranwa hari, ariko nko gutotezwa ntabwo murazira raporo mwakoze?
Oya, ntabwo turazira raporo, kuko sinzi uwayituza izo ari we, kuko raporo tuba dukoze niyifasha abategura amatora kugira ngo barusheho kuyategura neza, ndetse banakosore niba hari ibiba bitaragenze neza. Rero ndibaza ko umuntu wumufashije kugira ngo akazi ke kazagere neza ubutaha, ndibaza ko ataza kubaza ngo kuki wambwiye ibitaragenze neza. Ntaho rero turabona tubangamirwa cyangwa se umuntu ngo abe yatubaza ngo kuki mwamuhaye raporo ingira inama y'ibyo ngomba gukosora. Ntago twe biratubaho.
Twibutse kandi abatwumva yuko raporo iyo murangije akazi kanyu muyishyikiriza komisiyo y'igihugu y'amatora.
Cyane rwose tuya komisiyo y'igihugu y'amatora.
Muzayitanga ryari? Ko nduzi hano babahaye akazi ko kuba mbese babemereye gukora akazi k'indorerezi kuva ku itariki ya mbere y'ukwa gatanu kugera ku itariki ya mbere y'ukwa cyenda, kandi amatora azaba nyuma.
Twebwe raporo yacu hari iyo dutanga amatora akimara kuba, ubundi ku itariki enye niwo munsi amatora azarangira. Hari raporo y'ako kanya duhita dutanga, dushobora gutanga ku wa kane nijoro cyangwa ku wa gatanu, ku itariki nijoro cyangwa ku wa gatanu, ku itariki eshanu. Ariko raporo yuzuye neza tugomba kuyitanga muri iriya minsi komisiyo y'igihugu iba yatanze, mu matariki twebwe tuyakora vuba vuba ku buryo itarenze itariki 15 z'ukwezi kwa cyenda raporo yacu itarasohoka.
Ni ukuvuga abakozi rero murababwira buri munsi bagahora bashyira utuntu ku murongo ku buryo gukora raporo byihuta.
Twebwe uburyo tuba twarubatse sisiteme dukorana n'indorerezi zacu ziba tuba twohereje kuri tele, batanga raporo buri kanya ikikorwa abonye ahita atanga raporo. Ariko no ku mugoroba atwohereza raporo y'umunsi wagenze. ni nayo mpamvu iyo amatora arangiye amatora buriya ku itariki enye z'ukwezi kwa cyenda bigera saa tatu z'ijoro twabashije kubona ikigereranyo cy'uburyo muri rusange amatora yageze mu gihugu tukaba aribyo tuba dutangaje ariko nyuma raporo yose indorero zacu zose zagarutse i Kigali nibwo twegeranye raporo nyirizina ariyo dutanga byibura ibyumweru bibiri ku buryo tuba twarangije kuyitanga
nagira ngo nkosore nikosore gatoya narinyobeje abatwumva usibye we kutaguye mu mutego nanjye nibeshye ni igikorwa cyo kwemerera indorerezi cyatangiye ku itariki ya mbere y'ukwa gatanu kikazasozwa ku itariki ya mbere y'ukwa cyenda nsabye imbabazi ko nari nibeshye gatoya ijwi ry'Amerika kuri
telefone nari nibeshye kumbwira igihe tuzatangira raporo yacu
ye nicyo ndashaka kugushaho kandi wabishubije neza yee ijwi ry'Amerika kuri telefone turi kumwe na Uwimpaye Uwimpaye
karame kamirindi
urakomeye se
aho neza
akabazo kawe
ni Uwimpaye koko iburega mu murenge wa Burega karere ka Rwindo mu majyaruguru mu gihugu cy'u Rwanda
yego
bo ikibazo nari mfite nandimo mfunguye radiyo ikiganiro cyatangiye ariko insanganyamatsiko nayumvise ubwo ndibaza indorerezi zijyaho gute zikora zite ikindi niba kumbona kenshi usanga mu byaro usanga zitahagera zikunze kwibanda mu mijyi nta bikoresho baba bafite ku buryo babafasha gukwirakwira mu ntara cyangwa se mu mirenge uburyo babona uko amatora yacu mu Rwanda agenda twebwe n'ubundi tuba dufite ubwisanzure u Rwanda mu matora rumaze igihe twebwe ntabwo ari ibintu byo gushakisha tuba tubimenyeye amatora rwose agenda neza ariko mu cyaro ugasanga wenda hari abashobora kuba batuvangira bakavuga ibitagenze neza kandi nta kibazo cyabaye abo bantu baba bagiye muri iyo gahunda yo kugenzura amatora uko agenda mu byaro cyangwa se mu mijyi bashyirwaho nande barahembwa barikorera ndetse nashaka kugira ngo musobanurire
usibye ko ibyo byose yari yabivuze ariko reka noye kumuvugira abikunyuriremo nanone muri make
nafunguye mwaje itangiye ikiganiro ariko ntabwo biragira murandusubira mu gace ya musobanukirwe nanjye
ye reka hita gusubiza rwose urakoze Uwimpaye we
urakoze cyane nawe Tomasi we
ye seka nyange munyurire muri makeya mbese ni nko gusubira muri makeya ibyo wavuze byose
naye ndanubishe ikibazo cy'ikirasa nk'aho nyine nasira mu byo navuze ariko yenda muri makeya namubwira yuko indorerezi n'abantu bakurikirana igikorwa uburyo cyateguwe cyane cyane muri aya matora ariko bakabikurikirana atari abakozi ba leta badahembwa na leta atari urwego rwashyizweho na leta barangiza bagakora raporo bakayishyikiriza urwego rushinzwe gutegura amatora kugira ngo urwo rwego ruzafashe iyo raporo iba yarufasha kugira bimwe bakosora cyangwa se niba hari n'ibyagenze neza kuko turanashima n'ibyagenze neza tubishyira muri raporo yacu kugira ngo ubutaha ibyo byari bitaragenze neza bakosore amatora akurikira azabe meza kuruta yabaye ntabwo rero indorerezi ntabwo ari abantu bashyirwaho n'urwego rwa leta cyangwa se ari abakozi ba leta ahubwo ni abantu baba bakora icyabo ariko biranashoboka ko na zimwe mu nzego za leta nazo zitanga indorerezi hari ibigo bya leta bimwe nabyo tujya duhurira dukurikirana amatora nabo barimo bakurikirana uburyo amatora agenda ariko bitewe n'inshingano zabo urugero ushobora gusangamo nk'urwego rwa leta nka CMO bakurikirana uburyo niba uburinganire bw'ibitsina byombi abagore n'abagabo byo byubahirizwa buri twe natwe tubireba ushobora gusanga n'ibindi bigo bya leta nabyo yazanye indorerezi gukurikirana uburyo amatora arimo akorwa icyo birashoboka ariko twebwe nk'imiryango nyarwanda itari iya leta twebwe ntaho duhurira n'ingengo y'imari ya leta twe dukora nk'abantu dukora twigenga dufite ubwigenge busesuye na raporo yacu tuba tuyizeye ko ari raporo koko idafite aho ibogamiye
muri abakorera bushake kandi twibutse Uwimpaye ko kuko yari yabajije ngo mbese indorerezi zijyaho gute ni mwebwe mujya kubisaba nk'abakorera bushake
indorerezi buryo zijyaho nitwe tujya kubisaba ngira ngo nkuko mwana bivuze n'ikiganiro gitangira abantu bose bafite uburenganzira kujya gusaba komisiyo y'igihugu y'amatora kugira ngo bazabindorereze natwe rero nitwe ubwacu tuba twarabitekereje tukavuga ngo nk'imiryango nyarwanda itari ya leta mu nshingano zacu muri tuba twarihaye tugomba no gukurikirana uburyo amatora akorwa mu gihugu tukareba niba hari ibibazo birimo niba hari imbogamizi zirimo niba biyamamaje bahabwa uburenganzira bungana mu gutanga ibitekerezo byabo mu kwiyamamaza ibyo rero nta wundi ubidusaba nitwe ubwacu tuba twarabyemeje n'imiryango nyarwanda itari ya leta
hari akandi kabazo gato yari yavuze ati mukorera mu mijyi gusa ati mu cyaro ntabwo muhagera
oya ibyo ntabwo ari byo kuko ngira ngo usibye natwe nk'imiryango nyarwanda itari ya leta ariko hari n'izindi ndorerezi ziba zihari nyinshi buryo ushobora no gusanga nka buri cyumba ahubwo kirimo indorerezi nk'urugero nk'amatora twavuyemo twakoze y'umwaka ushize aho twajyaga hose twasangaga indorerezi ndetse no muri buri cyumba ugasanga harimo indorerezi rero kereka niba yenda avuga indorerezi zacu gusa nk'imiryango nyarwanda itari ya leta ariko muri rusange indorerezi ziba zihari kuri site ushobora kugera ugasanga indorerezi zirenga na 30 ariko ziba zavuye mu bice bitandukanye ndumva rero ibyo avuga ngo ntago dukorera mu mujyi gusa ntago ari byo kuko natwe turagenda kandi tuba turi henshi
radiyo Ijwi rya Amerika indorerezi zikora gute mu matora umutumirwa Sekanyange Jean Leonard uyobora ihuriro ry'imiryango itari ya leta mu Rwanda nabo rero ni indorerezi mu matora azaba ejo bundi mu kwa cyenda kuri telefone dufite Adlin ndibwira yuko ari we ugiye kudusoreza iki kiganiro mu magambo make ngiye kumusaba rwose abaza akabazo kagufi Adlin
yego nyakugira Imana Thomas ndabumva cyane
akabazo kagufi rwose
akabazo ubwa mbere no gushima igikorwa cy'izo ndorerezi nkagira nti mbega mu Rwanda biraborohera kubaha uruhusha rwo kuba bo b'indorerezi ntabwo bibagora nta byinshi numva novuga ikiganiro byinshi babibacice hama mwibuke ko twavuganye ko mushobora kundoza wasapfu yanyu murahemutse
kureka tuze kubivugana Adela ye urakoze cyane
kuko nari ndagukumbuye cyane rwose
ndagushimiye
yego muze kubyibuka ntimibagire mugire ibihe byiza
ye komera Sekanyange we utwanzurira rero iki kiganiro yego yabajije ngo nimba nta ngorane mujye mugira nabyo ari wabivuze ducira umwanzuro w'iki kiganiro mbese mu magambo makeya indorerezi ni ngombwa nanone reka tugaruka kuri icyo kibazo kiba ari cyo kiba umwanzuro indorerezi ni ngombwa mu matora
indorerezi ni ngombwa mu matora kuko indorerezi nkuko nabivuze ni abantu baza bakareba uburyo amatora arimo yateguye kuko haba hari urwego rwayateguye ni byiza rero ko indorerezi nazo zigaragara zikaza zikareba niba koko uburyo byateguwe niba birimo bigenda neza iyo rero zitabonetse wa wundi wabiteguye wenyine ashobora kutamenya niba hari ikosa ryabayeho cyangwa se hari ibitaragenze neza kugira ngo azabone aho ahera yikosora ubutaha ni byiza rero ko indorerezi zibaho kandi zikaba ari na nyinshi nta nubwo gusa zigomba kuba iza sosiyete sivile zikwiye no kuva no mu yindi miryango ndetse no mu bindi byiciro ni ngombwa ko indorerezi zibaho ikindi ni uko nk'indorerezi nka sosiyete sivile twe turashima uruhare cyangwa se umwanya duhabwa kugira ngo tunakore n'icyo gikorwa cyacu gukurikirana uburyo amatora akorwa ko ntabwo tubangamirwa na gatoya haba ari ku bakuru b'igihugu ku misiyo y'igihugu y'amatora ntawe tugora kuduha ibyangombwa ndetse naho tugenda n'inzego z'ibanze tunashimira cyane kenshi wakabayenda ugira ahantu abantu bagatanya kukwikanga bati uyu muntu aje mu biki ariko usanga dukoranye neza kuko abayobozi abaturage bamaze gusobanukirwa neza na buri muntu n'akazi ke n'inshingano ze iyo rero batubonye natwe nk'indorerezi ntabwo batwikanga nta n'ikibazo bagira kuko usanga n'abakurikirana amatora baba bisanzuye wakabaye undi uhagera ukabona batangiye gukangarara ariko iyo wageze ubona bakora akazi nabo kabo neza batikanga indorerezi ziri aho ngaho binagaragaza ko ibyo bakora baba babyumva neza kandi babumva ko biri mu kuri
ariko namwe ubwo bigaragaza yuko koko nta muba mubabogamiye muba muri indakemwa muri hagati gusa mwebwe mureba
ibyo tureba turabireba kuko n'indorerezi zacu zigenda twazihaye iby'ibanze zigomba kugenda zireba bitameze bidakorwa neza ariko nibindi bashobora kubona ku ruhande tuzababwira bashobora nabyo barabitubwira twabishyira muri raporo yacu.
Sekanyange Jean Leonard ndagushimiye cyane.
Murakoze namwe kamirindi.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, mbibutse ko Sekanyange Jean Leonard ari umuvugizi w'ihuriro ry'imiryango itari ya leta mu Rwanda, barimo rero barebera uko amatora akorwa. Ndabashimiye cyane, murakarama. Mukanya gato cyane n'amakuru magufi.
Dushimire mugenzi wacu Thomas Kamirindi aje kudushikiriza.